Agani kuzele nkuku bo.
Ikuzele nkuku. Esuthi suthi suthe isuthele mgwaqeni. Ikuzele nkuku.
Agani kuzele nkuku.
Ikuzele nkuku. Esuthi suthi suthe isuthele mgwaqeni. Ikuzele nkuku.
Abadala sithi yilabo abaphilayo abavala amehlo alabo asebesishiyile kodwa yilabo asebesishiyile abavula amehlo alabo abasaphilayo sekuphelile ukubulalana kwezepolitiki eSouth Africa sekuyaphela nakwaZulu Natal kodwa basaphela abantu bakithi mgwaqweni bephihlizwa zimoto iphi inkosi umshwesho wesibili iphi sankomotha uphi uAltamayisela wodumo Iphi drive, ziphi ihlobo zethu, nesithandwa zethu. Aphi amadodana namadodakazi ethu. U10,500 wabantu abafa emgwaqeni yaseSouth Africa minyaka yonke. Phezani bakithi, phezani. Asibambisaneni, isixaxa lesi.
Bashayeni!